bangal pariyoɓe ɓe ana woodi perdoɓe ana woodi ɗum gagnoɓe ɗo gonɗen ɗo PMI Mali lati ki sababu ko warata uñaji taton e temmet taton capan tato e nayo latiɓe jon en millioji le leydi ndi oɗo pariyaw mo landi kadiolo toon mo jaɓai fayi inde holiti wawde darnade aɗum saɗɗaji muɗum hande saabi nafakaji ɗi o heeɓi leyɗi ɗo jeŋaji ƴewtagol arsugu muɗum
wonde tikke puɗɗi capanɗe nayyi tan keɓmi ujunaji temedere on wakkati tawi miɗo jogino caɗele mawɗe ko keɓmi ko mi soodi firgo goto mi filtini kokol nokku am du fa hande firgo o miɗo wonde sottude ndiyam ñalawma funuɗa heɓɓude temedere capanɗe joyyi
nati
pemi Mali yo gollirde mawde nafo jaati keɓal leydi ndi e wi Baye Guindou kafnaɗo kabaruji gollirde nde darande société o ne mawni sanne ele huccangol hoore golleji kewɗi ɗe leydi Mali
ko
pemi darna yettade ñalawma handen o golli golle mawɗo kono ayri bangal keɓele leydi ndi mi moƴƴini lisengaji nokkuji kewɗi misala nokku noddeteɗo kadi kaña ko nande muɗum yimɓele hewɓe kañi en gollata le nokku o du
tama keɓɓal kalisi ɗiɗo jeŋaji ɗi na nafa ɓiɓɓe leydi Mali landaɓe Bamako e Bankas na certi hakkillaji wonno goytiɓe alhaali jeŋaji ɗi woɓɓe kay holti wiide nafa muɗum na mawni sanne ele keɓɓal leydi ndi e keɓɓal jamare nde
ƴawa dañe ɗo gattuɗa law ɗum samti non watta so keɓa damoɗa oɗo kalisi sukaɓɓe an kani yoppude fiide kolon fiɗi wala fo ko ɗum nafata temeɗiɗi temeɗiɗi koɓe gattata ley hen ko so moɓi e mbawi jaguirade ɗum saabi fiigol kolon fiɗi ɗum laatiki sababu so cuuɗi école kewɗi darna pari urbain
darnie won exbit yo nokku golno koye muɗum muninde pariyoɓe kabaru bilti sembe calɗi dow bembe ande ɗe nde ɗo gollirde gollido nde pemi Mali hokki taƴoral nafude sanne ele kaɓar leydi ndi keɗɗanna kadiatou Laykou Traoré gollo sere directeur général o
nafa sanne kono ayri bangal keɓele leydi ndi miɗen jooɓa pemi Mali miɗen jooɓa laamu Mali o do usuruji fof ko wiya min jooɓa fabamuyi dumiɗen
ɗiɗo yewtereji ɗi laatiki sababu jon e million aji Baye Guindou findiɗo kabaruji pemi Mali holti wiide jetteji gollire nde jirwi sanne ɗiɗo duuɓi ɗi
duuɓi tati cekkitiɗi pemi Mali yeehi yesso sanne komin keeɓi an ɓuuri milliardji nogay saabi pemi Mali du ko ɓuuri yimɓele uñaji tatom kañum keeɓi millioji le hitande 2024
dunken e keɓe holti wiide kalisi jeŋaji ɗi rufuf do ande kese ɗe sambina keɓɓe nafoje sanne pusengaji kasindinaɗi sanne le leydi ndi ka noon yogaɓe ɓeɗo dunke keɓe hono kanko professeur Madou Cissé goytigui ko jeunesse o ɓiligui sanne e ɗiɗo jeŋaji ɗi ndenno yufrati mawɗo e ley ko warata ko
fiigol kolon firi koɓe noddirta paris sportif sukaɓe hewɓe lerumde afrique nde kañum gondi nayirade bangal muɗum sen ƴeewi tongande nde fedde noddirta Bloomberg waɗi hitande 2023 milliard uji kewɗi sukaɓe jokkolɓe afrique ɓe gatti e ngol ɗo fiigol kolon firi le hitande 2018 ko pemi Mali heeɓi ley leydi ndi an ɓuuri milliard uji temedere capantati e joyyi
CFA micten wiide pemi Mali ana gollira faaba laamu leydi ndi gueɗɗu capanɗe jeɗɗi e joyyi ley temedere e ley hitande 2023 gollira nde hulti keɓɓal ko ɓuuri milliard uji capanɗe nayyi e jeɗɗi CFA